ngā iwi o te mutu nei, he pūrongo tēnei i titia e te reo irirangi Māori o Ātea, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. O Kaweru Sahau, e whai ake nei. Kua whakatā rewatia e oranga tamariki ngā kaimahi, whaimuri i te whawhai i Pakaru, i Wainganui i te Taiohi, kā mutu ko ngā Takeha kinakina. E mea ana te kaikumi hana tuarua o ngā prihi o Aotearoa a Wally Haumaha, ma te mahi tahi a ngā prihi a te tāhu o te mātauranga ki ngā iwi ki ngā whānau Māori e whakatika i te hononga e maunei i ngā takahitanga a te ture e te taiohi e karoana i te kura. Hei tā Haumaha anō ki te korea Māori e whai wāhi ki te whanake, ki te tautoko i a rātou taiohi e kore rawa he oranga kāputa, ki te whakatika i ngā takahi i te ture pēnei i ngā Ram Raids. I puta e nei kōrero ōna, i tōna whakawātea i te tūranga, hei kai kumihana tuarua mā ngā prihimana. Kua whakakotahi atu te rāngai kai a kōkia i tauranga moana, na runga i te karanga e kia ana ko te kāhui whetū, kia kimi oranga mō ngā taumahatanga a ngā kura kai a kō. Hei whakawhānui aki i ngā kōrero mo te kaupapa dei, anei ngā kōrero whānui na te manu kura tuarua i NZEI te riu roa nā Rīpeka Lessels.
Ko tētahi o ngā tino kaupapa i puta mai te i nei rā, ko ngā whakawhiu, a tāwhiri mātea ki runa araina rohe o ahuriri o tūrana mupeha nei a tātau o te riuroa, o mātau o te riuroa e āwhine tonutia i ngā kaiapo ko pānie nei tēnei āhuatana ki runa i a rātau o ahuriri nei. Koeira tētahi o ngā kōrero i puta mai i nei rangi nei.
Kua whakatārewa tia e oranga tamari ki ngā kaimahi, whaimuri te whawhai Pakaru i Wanganui i te Taiohi. E whā ngā kaimahi nā oranga tamari ki kua whakatārewa i te mahi, no muri mai i te whawhai a ngā Taiohi tokorua. Kei tāmaki makaurau i te tonga tēnei whare herehere ma te Taiohi, a ko taua whare tonu, te whare i ekengia i ngā Taiohi tokowaru i te tuanui o te whare. Kua kitea he kiriata e meana i whai wāhi atu ngā kaimahi oranga tamariki toko whānei ki te whakaaweawe i te whawhai a ngā taiohi toko rua nei. Kua tukua tēnei take hei hō miromiro mā ngā prihimana. He mārama te kite i te marama e whiti ana i te pō e nei rangi tonu nei, no te mea kua whakatata atu te marama kia mātau i papatua nuku. E ai ki ngā mātanga pūtaia o NASA, e pēnei rawa te mungo o te marama i aia e āmio ana i a papatuanuku, a koe nei te wā he pātata rawa te marama ki a papatuanuku. E ai ki ngā kōrero o te maramataka Māori, he pō rākau nui kē te take ki te nunui haere ake te kite o te marama i tēnei wā. E mea ana te kaikumi hana tuarua o ngā prihi o Aotearoa a Wally Haumaha, ma te mahi tahi a ngā prihi a te tāhu o te mātauranga ki ngā iwi ki ngā whānau Māori e whakatika i te hononga e maunei i ngā takahitanga a te ture e te taiohi e karoana i te kura. Hei tā Haumaha anō ki te korea Māori e whai wāhi ki te whanake, ki te tautoko i a rātou taiohi e kore rawa he oranga kāputa, ki te whakatika i ngā takahi i te ture pēnei i ngā Ram Raids. I puta e nei kōrero ōna, i tōna whakawātea i te tūranga, hei kai kumihana tuarua mā ngā prihimana. Kua whakarewāena e te tarikāwanatanga o Toitū te whenua, i etahi mapi huu e whakātu ana i a Aotearoa me te wai paunamu ki ngā ingoa tūturuake a te Māori me te Moriori. He tuatahi tanga e nei mapi hou no te taukotahi mano e iwarau e iwatikau mārima, a e whakātu ana i ngā ingoa ake no mua i te tāinga mai o Tauima ki e nei mautere. E kapia katoa tiana e ngā mapi nei ngā tūtohu whenua pēnei te maunga, i te awa, i te wāhi tapu, aha atu, aha atu. Ko te nuinga o ngā ingoa e iwa rau te nui, nā tā apiranga ngata i tuhi ki te pukapuka whakanui i te rautau o New Zealand, a ki hai rawa i tāngi a taua pukapuka, kā mutu ke te whārangi o Toitū te whenua inei mapi. Ki ngā Takeha kinakina o te wā.
Areare taringa mai ki a Manako, ia pō i te whitu karaka, i te rā hina ki te rā mere. Manako, he hihiringa kōrero, he hihiringa mātauranga. Whakarongo rānei ki a Manako, ia koe e haere re haere ana i te takiwā, iwateanews.com. Manako, te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
Ai rānei, kāo rānei, ka peka atu a Sean Johnson ki te pakanga atu ki ngā Parramatta Eels ki Poihākina a te pōrā horoi e kainamu mai nei. Nā te mea ki te whakaasu a Johnson me tōna hoa rangatira ki tā rāua pēpi tuarua ka whānau mai a koko ake nei. Mehe mea ka whai wāhi atu a Johnson ki te whira, ka riro māna te hōnore e ruarau kuringa ma te kapa Warriors. E whā noiho ngā kai tākaro kua whiwhi pēnei ki te kapa, arā ko Simon Mannering, rātou ko Stacey Jones, ko Manu Fatuvei, ko Ben Matulino. Koina o mātou pūrongo i te tari kōrero a Wātea, ko Kawerusa Hau, kia ora huihui nei tātou katoa.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.